You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua whaali e le Palemia Malcolm Turnbull le tali e le malotele I le ripoti e le komisi suesu e le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. E au fia le tali e le malotele se fato e senga aloa ia e faia e le Palemia I e na sa waina e olaiti o lo whamue mo e fufunga ina mai le asa lua se fulma le lua o kitopa o le tausanga nei. Nā vi ia e le Palemia le loto te teleo I lātou uma na mōli maui lumo le komisi suesu e.
The crimes committed against you were validated in your evidence. You testified to them. You were heard and you were believed and the wrongdoers have been brought to account. Now your courage has helped expose the scale of institutional child sexual abuse in our country.
Na sa noa le palemia o le whaato e senga, e va'ava a lua ma se tautinonga e tāo fia le toi tupu mai o nei whawhitauli ma ia ave le whaamuamua.
Now I will deliver a national apology to the survivors, the victims and families of institutional child sexual abuse on the 22nd of October here in Canberra. The apology will coincide with National Children's Week, a date chosen to bring together our acknowledgement of the past and our commitment to the future well-being and safety of children in Australia.
Le Palemia Malcolm Turnbull. Na sa anuala ta ta iole tu wangai ma le Labour Bill Shorten ma ia vi ia le whaai unga na whaia Julia Gillard I le taimi o ia umia le tofi Palemia I lalo le whainga maalo I le whainga maalo talawai le Labour lea na whaatonu inai le komisi suasu e.
The reason why we're having this apology and the reason why there is redress is because Julia Gillard and the then Labor government, with some opposition, I might say, from some elements of the Conservative media and some elements of the then opposition, said we need to have a Royal Commission into the institutional responses to child abuse.
Bill Shorten. E lima tausanga na whaanga solo ai ngā luenga le komisi sua sue, mai ova I le valu afe ma tā upu matu ua inga o whainga solitu la whono na la wina I mōli mau e I la tauna a fia, e le ngata I totonu e ka le sia manofoa ngai pei o a onga manofo tu mau, a e whapena foi, inisi o mata ngā luenga le malo o. Mai le se laulua se fulma le lua o whautuanga po recommendations mai le Royal Commission na saunua le Palemia e se lauma le wha whautuanga ua talia le malo ma o le awha anga o iwi ia. Oisi recommendations e se fulma le valu o lo o iloilui na pē le malo tele ma na saunua le Palemia e le aima se whautuanga ua te ena.
We accept or accept in principle 104 of the remaining 122 recommendations directed wholly or in part to the Australian Government. The additional 18 recommendations have been noted as they require further consideration. We have not rejected any of the Royal Commission's recommendations.
O se tasi o whautuanga o loo whaingata o na marilia iei le malo tele ma se tese ma teritori, o le whautuanga e avea ma solitu la whono, le whaalafi pēna nā ina se pātele o le ekalesi e kātuliko Roma, o ni mōli mau I le sāwa ina o se tamaititi I lalo pui puinga le confessional confidentiality. Na saunua le loia sili o le vaenga le nā o le tūla whono e patino I whainga mālo se tete ma teritori. Attorney General, the Attorney General o le mālo tele,
Those recommendations are directed essentially at the states and territories. That is because the states and territories are almost wholly responsible for mandatory reporting laws and regimes. At the moment, it's the case that each state and territory has a slightly different application and form of their mandatory reporting, with slightly different ways in which those laws apply to priests and exempt or don't exempt the confessional.
Le Attorney General Christian Porter. I le whai wina le lipoti na nā ua talia fo'i le whautuanga I se polokalame o tau I mō I lātou na sā wāina ma ua āwai umanei I aise tete ma teritori I le National Redress Scheme e pe ona whaalia mai ana leila le Minister of Social Services Dante Han.
Western Australia will join the National Redress Scheme. So we now have a truly national redress scheme. There will be more non-government institutions, I'm sure, that will seek to join the scheme. But so far, we estimate coverage at about 93% of survivors.
Dante Han. I lalo le National Redress Scheme, e mawhai ona o de se lauli masfulu afe ta la ale tau I se tangata. Nā sā wāina, e a wala I le whai e iei o whewisua inga whaamalosi ma isi whainga mātanga I le taimi o Laititi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.